Aha, sikia utamu wa Moses Saha. Vipodozi lazima tuache. Kweli Mungu alituumba sisi sote duniani, tena kwa mfano wake, tukiwa tunapendeza. Basi mbona wanadamu tunajibadili sura? Kwani tumekosa nini chenye Mungu hakuumba? Kweli tunamkosea yule aliyetuumba. Jamani, na tuacheni kuharibu sura zetu. Ndugu zangu, nawaambia tujikubali tulivyo, tuacheni vipodozi haribu ngozi zetu. Vipodozi, vipodozi, umeharibu sura zetu wewe. Vipodozi, vipodozi, tunakukemea tena ushindwe. Wetu, Mungu wetu, tunakuomba utusamehe wewe. Zetu wewe. Vipodozi, vipodozi, tunakukemea tena ushindwe. Wetu, Mungu wetu, tunakuomba utusamehe wewe.
Vipodozi, vipodozi, umeharibu sura zetu wewe.